Reasoning Music Africa.
Achichili, achichanyo.
Exclusive from Afrofy.
Na 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 na. Na 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 na. Yeah. Mokukula kwanga. Nina kula ovutika. Na manje. Nikali utika. Wati wanga. Wana nitenga ine. Nikali mwana mungono. Yeah. Mokukula kwanga. Ninakula ovutika. Mokukula kanga. Ninakula ovutika. Omai wanga. Wana mwalila. Kutala. Nikali mwana mungono. Bati wanga. Mamene. Bezoni uzila ine. Bezoni nyozela pa wantu. Kujichoka po apa. Wanani pisha pa nyumba. Ninaenda chie yeye. Apa mange ni magona mabini. Kudianako ni majela mu mabini. Kudianako ni majako mu mabini. Nika kuuza historianga. Wamene nina chokela ungalile. Nika kuuza historianga. Wamene nina chokela ungalile. Shopu anani gulila noya mbaguli funsa. Nika kuuza historianga. Wamene nina chukila ungalile. Nika kuuza historianga. Wamene nina chukila ungalile.
Reasoning Music Africa.